This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio 729 AM, Radio Cape Pulpit, nguvelile, kambenene kilona otheta nani. Ke mphulaphuli, ndiyanamkela inkosi ke ngokuba nithathe nathathe ixesha ke to join us ukuze sive indaba ezilungileyo. Emema ke umakhelwane, xelela abahlobo bakho, post on Facebook, post on social media, on your status on WhatsApp. Mema utsho ukuba ngabantu velile ukunomathotholo, yizani ke nimamele iindaba ezilungileyo, ziyashunyayelwa. Iindaba eziphilileyo ziyashunyayelwa, ezingoYesu owafayo efela izono zethu, wabethelelwa emnqamlezweni, wafa wangcwatywa, wabuya ngomhla wesithathu, wavuka evukela thina ukuze sigwetyelwe. Ezo ndaba ke ezo ziyashunyayelwa. Iindaba ezitshoyo ezithi yintoni nenako ukusehlukanisa eluthandweni lukaThixo olukuYesu, ingaba zizono zethu na, ingaba ngamagama akhoyo na okanyazayo, ingaba ikhona ninto kulo lonke ihlabathi enakusehlula eluthandweni lukaThixo. Yatsho athi kuPawulos xa ebhala athi, ndahlulakele ukuba akukho nanye into enakusehlula eluthandweni lukaThixo. Uthi akuzozono zethu, akuzontshaba, akuko kufa, ayibobomi, akungomagama akhoyo, akungomagama azayo. Uthi akukho kwanye into kuyo yonke indalo enakusehlula eluthandweni lukaThixo. Zezo ndaba ke zothando lukaThixo ezi esishumelayo. Othi izani kum nina nonke nibulalekayo enisindwayo yimithwalo, niphumza. Zezo ndaba ke ezi sizishumayelayo. Abanxaniweyo unxano luyacinezelwa, luphele, luthi tu, ngoba kaloku uthi Yesu osela la manzi endakumnika wona akabuya nxanwe naphakade. Koko kosuka kuye kumpompoze amanzi abhekisele ebomini obungunaphakade. So ke mphulaphuli, indaba ezilungileyo ziyashunyelwa. Mema ke bameme bazomamela, nanku Yesu ophilayo, nanku Yesu loyisile ingcwabo koyisile ukufa, uyashunyelwa ke mphulaphuli. Ndiyanimema ke, ndinibulela ngokuba nithe nasijoyine. Ukuba ke mphulaphuli singaphosisanga maseko, ukuba unendawo ebuhlungu okanye udinga umthandazo, beka isandla pho kuwe, masithandaze. Budine endawo ebuhlungu, beka isandla kule ndawo ebuhlungu. Ubakho umntu ogulayo apha endlini, beka isandla pho kuye, sithandaze ke mphulaphuli. Abagulayo bayaphila. Bawethu namandla onke ngalo mzuzu, Thixo wethu ophilayo, I pray right now for bonke abaphulaphuli basoke bawo esi sikhululo, ukuba ngabana mabaphile, abanendawo ezibuhlungu emizimbeni yabo. I speak life right now egameni likaYesu, mabaphile ngawo lo mzuzu, Thixo wethu othandekayo. Lord, in Jesus mighty name, I thank you, I give you praise, glory and honor egameni likaYesu. UnguThixo wena, ngaphandle kwakho akukho wumbi, kuwe kuphela uThixo inyaniso, ukusuka emaphakadeni ukuye emaphakadeni, UnguThixo. Enkosi ke ngothando lwakho nencaba zakho, in Jesus mighty name, amen. Siyabulela ke mphulaphuli, uba ke uve kuphile kapha emzimbeni wakho, thumela kobobungqina phaya usiqwece bucala phaya ke kulamanxeba kulamakhasi onxibelelwano, uFacebook ukhangela uvelile mbenene, ufake ke ubungqina bakho. Mphulaphuli ke singaphosisanga maseko, masingene kuzo iindaba ezilungileyo. Maybe ndizofunda nje iscripture esi-1 okanye ezibini to help us to speak, but into endifuna uyenza kakhulu namhlanje, ndizothetha mhlawumbi le vekzayo, andizothi xa ndibuya ndibuye ndiqhubeke, but ndifuna uthetha nje ndincokole nawe ngayo, okanye ngaso esi sihloko. Kodwa mandiqale ngale yokuqala ivesi okanye amavesi esizowafunda, andizofunda ke phaya esilungwini ku King James Version, uHebrews chapter 12, from verse 1, I think, to verse 4. Zafunda apo. Otike, therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against him, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. So, what I lendo and khalelu ukuthetha ngayo isithi sloko sijonge kuYesu okanye sijonga kuYesu, looking unto Jesus. Into endifuna ukuthetha ngayo, again sisesiqaleni konyaka. Now as siqala unyaka, ingqondo zethu sisacinga i-bus failures zethu esibe nazo kulo nyaka upheleyo okanye kule minyaka idluleyo, the things we did not achieve, the goals we did not achieve. So ngezinto sithe sahluleka ukuz accomplish. Now, most of the time, uqala unyaka uphansi ungekho encouraged, discouraged, uqala unyaka ungena energy, ungena mandla, une defeated mentality. Now, difuna ke ngoku mna ukukunceda ba kusuka kanjani from a defeated mentality or a defeated state to a winner's state. So, a state of mind or a positioning of yourself, of your mind, of your expectations, or chinja kanjani ke kule yesehluleki kune uyise kweyabanqobe. Kuba kaloku izibhalo zisho zithi umhla wonke okanye imini yonke sibalwa njengabaya ekuxhele njengezimvu eziyaxhelwa. Athi uPaulus xa ebhala athi kodwa kuzo zonke ezi zinto ezo sisuka seyise sigqithisele, ithe enye version, kuzo zonke ezi zinto ezo singaphezu kwabanqobi. Now sisuka kanjani ke ngoku kwimentality elindele ukwehluleka to a mentality ya engaphezu kwabanqobi? So, sisuka kanjani, how do we move ourselves, or how do we move from one to the other? Senza kanjani. So, what I want to do, Gempulapul, I want to help us see move from the state or from the mentality yomohluleki to a mentality or any state somngqobi okanye somntu ongaphezu kwabanqobi. Now, ithi ke ngoku iBhayibhile as besifunda, ithi wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. First thing, you lay aside every weight. Yintoni likusindayo? Ubeka bucala yonke into ekusindayo. Yintoni ekusindayo? Na nguwe oyaziyo ubusindwa yintoni. Mhlawumbi usindwa zizethembiso ubuzenzile wangakwazi ukuzifulfila. Mhlawumbi usindwa ngamatyala yoba umrholo wakho awukwazi ukonela izinto odinga ukuzenza. Mhlawumbi usindwa ngabantwana abangamameliyo. Zinitsi into ezinokusinda, usapho lwakho olungakholwayo, njalo njalo zonke ezo zinto. Yintoni ekusindayo? Now you identify ezi zinto zikusindayo. But ungathi velile ndiyibeka bucala kanjani into endisindayo, ngoba xa kungabantwana it's part of my life, xa kungamatyala am it's part of my life, xa kungumyeni kungunkosikazi njalo njalo it's part of my life, ndiyibeka kanjani bucala? Now into uyibeka bucala ngokuyinikezela kuYesu. Uthi yizani kum nina nonke enisindwayo enibulalekayo. Yizani kum mna ndoni nikeza umkuphumla. Athi ndinikeni jokwe yenu nina nithathe yam, ngoba eyam ilula ayisindi noko. So uYesu ubizi ufuna ukuthatha lento ekuxakayo, ufuna ukuthatha from wena lento ekucinezelayo. But now we have a problem of holding on to things that bring us down, to things that ezifuna ukusibulala. Sinalo ngxaki yongafuna ukuthi let go. Now, how do you set aside or lay aside you give to Jesus? Because kaloku ufanele uyinikeze emntwini oyaziwe ikhathalela, so that ungabikho concerned yiyo. The moment you give it to Jesus is the moment your concern ngayo iphela, ngoba uyazi yena ukukhathalela. Yena usikhathalela. So first thing we do, we give it to Jesus. Let us lay aside every weight. So everything that is a weight, ebomini bakho, identify it. Amnangeke nikwazi ukujongela. Andizazi zonke izinto ezikwaziyo uba ngumthwalo osindayo ebomini babantu. Wena kobakho ubomi, ngoba akakho umuntu obazi ubomi bakho ngcono kunawe. Nguwo baziyo, nguwo yaziyo uba yintoni engumthwalo kobakho ubomi, yintoni ekusokolisayo, yintoni ekusindayo. Ube sowuthatha yona, you lay it aside, okanye uyinikeza kuYesu. That's how you lay it aside. Ngokuyinikeza kuYesu, uyibeka ezandleni zabo uba okay Yesu, ndiyinika wena ke le. Mnindihlule ndiyinika wena, mna ndiyahlulakala ndikwazi kuyithwala. Ngumthwalo ndisindayo, umemile wathi mandize nayo imithwalo. Nanku ke bawo ndikunikeza kuwe, thwala ngowakho ukusukela namhlanje. The moment you do that is the moment uyeka ukuba yeyakho ingxaki, ukuba yeyakhe. Number two, uthi, and the sin with thought so easily beset us. Isono. Now, sinengxaki yokuzijaja as those who are not worthy of something or worth of receiving something. We asiziboni sifanelwe. Then ngenxa yesono okanye izinto esake sazenza. Now, kuno Yesu ofileyo ithi iBhayibhile yimvana kaThixo ethatha isuse isono sehlabathi. Now, xa unikeza isono sakho kuye, as lo usifeleyo, lo usibethelweyo, you need to remember, bangabana, wena awulindelwanga ngumgwebo. Inye into ezawusa abantu emgwebeni kukungakholwa. Ukuba uyakholwa, uYesu uyasithatha isono sakho, asithathele kuye. Ithi iBhayibhile xa ithetha, ithi wenziwa isono lowo ongazani nasono. Lo ongazani nasono, bathini? Bamenza isono, wenziwa isono, ongazani nasono. Ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Ithetha ukuthini loo nto? Ithetha ukuthi loo nto wathatha sonke isono sesihlabathi, wasithatha akabi... waba kwi-state soba akabina sono, waba sisono, wajika waba sisono. Meaning, ngexesha bebethelelwe emnqamlezweni, ithi iBhayibhile xa ithetha, ithi isono sagwetywa kuKristu emnqamlezweni. Ngexesha bebethelelwe emnqamlezweni, bekungasabethelelwa yena, bekungasagwetywa yena endaweni yethu, but bekugwetywa isono sethu kuye emnqamlezweni. Meaning, isono sethu sagwetywa, hayi thina. Now, if ulindele umgwebo uba uzawugwetywa, akuzugwetywa wena. Athi uRomans ka chapter 8 uverse 1 athi ngoko ke akusekho ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu. Akusekho ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Akusekho ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu. Meaning, the moment you give your life kuYesu, the moment you give it to Jesus, ukugwetywa kwa akusekho kuwe, wena ugwetyelwe. Very important. Now, subambelela ke esonweni owasenza. You may even find out that other people baphila kakuhle, abanasono, baphila ngale ndlela befana baphila ngayo. But the problem is that babambelele kwizono abazenza bengekakholwa nokholo. Zizo ezibasindayo, zizo ezibatsalela emva, zizo ezibenza bazive be-disqualified for what God has given them. Bazive bengafanelwanga zizinto uThixo ababizela zona newe abadalela zona. Izono abazenza kudala. Now, you need to understand that. that isono sakho sagwetjwa ison not wena but isono sakho sagwetjwa sigwetjwa phi emzimbeni kuKristu sagwetjwa. Now you lay aside kengoku eso sonweso bese sithi let us run with patience the race that is set before us. Yintoni ozibona uphilela yona? Yintoni le ubona ngathi wena uThixo wakudalela yona? Then that is the race that is set before you. Ithi iBhayibhile xa ithetha ithi sagu ithi sagwe singumsebenzi wezandla zakhe. Osadala ukuze sihambe emisebenzini elungileyo awayilungisa kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Meaning kunemisebenzi esadalelwa ukuhamba kuyo, sidalwa ngubani ukuze sihambe kuyo? Sidalwa nguYesu. So now what I'm trying to do or into endizama ukuyenza kuba ndikubonisa uba ngabana ezinto zikubambayo, ezinto zikutsalele ezantsi, akuzinto bekufanele ukuba zikutsalele ezantsi. Ezinto ezikulibazisayo akuzonto befana ba ziyakulibazisa. The last verse esizoyifunda namhlanje ithi looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the majesty. Ithi looking to Jesus, that's how we overcome. You look to Jesus. Looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Apho sibeka amehlo ethu khona kuYesu. Sijonga phi kuYesu. Ithemba lethu silibeka phi kuYesu. Ukholo lwethu silibeka phi kuYesu. Levexayo ke mphulaphuli so xa sithetha ndikuse phaya kuPeter apho ethetha apho wahamba phezu kwamanzi. Ndikubonise yintoni eyamenza watshona, yintoni eyamenza wahamba phezu kwamanzi. Sizoqhubeka ke kulevexayo ke mphulaphuli kwangoku ube nobusuku obuhle. Masithandaze kuba ufuna ukwamkela uYesu, uyaziva ezindaba zilungileyo futhi uyakholwa, ufuna nawe ukohlukana nalo mgwebo ovanga phakathi enhliziyweni yakho, ufuna uziva ukhululekile, i-guilty conscience isukile kuwe. Dandaza lo mthandazo waphemva kwami ke mphulaphuli. Thi Nkosi uYesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam. Ndiyathandaza ke bawo namhlanje ndingowakho. Dizelwe kabutsha. Thatha ke izono zam zonke. Dinikeza inhliziyo entsha engena sono. Susa iconscience yesono. Susa iconscience that feels guilty in my heart. Give me a new heart, a new perspective. Egameni lika Yesu. Dinikeza kuwe bonke bombam yonke impilo yam. Ndiyakholwa ndingowakho namhlanje. Dizelwe kabutsha, ndisisidalwe sitsha, enkosi. Yaw ke mphulaphuli ubu uthandazile ke lo mthandazo, ndikrwece ke phaa bucala uyeyazi, utsho velile, ndiwuthandazile laa mthandazo, ndamamkela uYesu. Ndenze njani na ukuqhubeka? I will advise you, ndihambe nawe ke le ndlela ke mphulaphuli. Ube nobusuku obuhle kude kube kule veki zayo. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.